deni dalila odubu deni dogle asini mafia okorale ye ipemini ndogo ni me asini mafia
Shut up.